Zaukulu wanu ndi namba, zamdalise wanu ndi namba, zaubwino wanu ndi naziziwa, zakufoneka kwanu ndi naziziwa. Zosizwa zainu ndi kuziona, madalitso kwa ena ndi kuwaona. Ndifuno ziwa mumu madalitsila, mumu nyengo za muntu mumu masintila. Jila zanu nda komedwa nazo, zochita zanu nda kopeka nazo. Sinde ndeko funa zikale mwaine, tate ndeko funa mukale mwaine. Mpake ndi kufuna, Yehova ndi kufuna. Njila yanga ndikufuna musinde moyo wanga ulondolele pazilanga mukalenzo goleli moyo manga ndikafoka mtindilimbi kita zisomo patale zisindipitita luso patale lisindipitita munditetezele wasandilekelela njila zanu nda komedwa nazo zochita zanu nda kopeka nazo ine ndikufuna zikale mwaine tate ndikufuna mukale mwaine mpake ndikufuna Yehova ndikufuna
uyenda nanu moyo wanga msamalile moyo wanga
Yehova ndikufuna ndikufuna
mtetezele moyo wanga mlamulile moyo wanga
muzete kala pansi mwana wanga ndine osunga mauwanga kondo yako indi yanga onalela zomwe ndipanga Mutiti kala pansi mwananga Ndine wosunga mawanga Ngondo yako indi yanga Onelela somwe ndipanga Mpake ndikufuna
Ndikufuna
Yehova ndikufuna